sa face dawa e Pela u finkiziyo sabe twelu mona pelu nkulunkulu kusuyo wakubo e Ngeka vumeli sidalo sakhe siwe kanjalo Uyithemba manje sangene At the top negative energy anifuni Nangkona phakeme umelele bayakhala Abanye bayayisola Bavali minyango kanti abadala bayangigela Abanye bayayisola Bavali minyango kanti abadala bayangigela Elemuva nguye mina ezulu lamenzo lalakhona bayose bavume inkinzi yozobabhlungu